mu mwanya nk'uyu. Radio America.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi ndanagusuhuje ndetse n'abadukurikiye muri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika ndabasuhuje Dusangira ijambo y'uyu munsi iri ku ngingo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda. By'umwihariko turareba ishyirwaho rya Ministeri nshya ishinzwe kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Iyi maze ukwezi n'igice gusaga ishyizweho ariko yahawe Ministeri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Ni Bwana Jean Damascene Bizimana wari ukuriye Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu mpine. Aha ndabanza mbumvishe uko Bwana Bizimana yakiriye izo nshingano yari kubitangaza makuru by'igihugu.
Icya mbere navuga kimvuye ku mutima ni ugushimiranya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera icyizere yangiriye cyo kunshinga Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu birumvikana bitera ishema kandi ubwo umuyobozi mukuru w'igihugu iyo arebye umuntu hari ubushobozi aba yabonye nzagerageza no gukora ibishoboka byose kugira ngo inshingano nzuzuze
Mu nshingano z'iyi ministeri byumvikana ko ikomeye ndetse nazo zitanoroshye harimo kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu iyi ni ministeri ishyizweho hari abatari bake bavuga ko ije ikenewe turahera kuri depute Christine Mukabunane mu nteko ishinga amategeko ku iturufu y'ishyaka PS imbera kuri
nyongeye mu izina ryayo mbona ko yari ikenewe kubera ko aracyarimo ibyuho nyine bigaragara nubwo hariho komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ariko kuba hajyaho koordinateri wabyo wirebera bikongerwamo n'imbaraga ubwo turumva ko niba hajyaho ministeri ubwo ni ukuvuga ngo hagomba kongeramo imbaraga kuri icyo kibazo cy'umwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu rero birakenewe tugiye mu bigaragara tubona ibibazo biracyahari biracyahari rwose by'umwe n'ubwiyunge iyo urebye twajya no mu mateka tukareba ibibazo by'amoko byitwa amoko mu Rwanda ubona bikirimo kuba tuvanga abantu barababariranye ariko ubona bitaragera ku rwego rukenewe ubwo rero minisiteri ubwigiyeho wenda icyo tuzakora ni ugukurikirana imikorere yayo ngo turebe ko hari ikiyongereye mu byagombaga gukemuka kizaba ngombwa cyane cyane ngewe ko mbona ni uko abantu bagomba kumenya kuvugizanya ukuri
muravuga binyuze mu nzira z'ibiganiro
ahantu hagomba gushyirwa ingufu cyane ni mu biganiro kuruta kuvuga wenda guhana kugira gute kuko ikibazo cy'abanyarwanda ntabwo ikibazo ari uko wenda batahanwa kuko abantu barahanwa rwose iyo umuntu agaragaweho icyaha arahanwa ikibazo gihari ni abantu guhura bakaganira kuko urabona uko ibihe bigenda bishyirwa ndatanga nk'ingero kuri aba bantu bagenda bafungwa bitwa bakarasira bitwa bayidamange benshi bagenda bafungwa bigaragara yuko bafite ibintu bashakaga kuvuga wenda batabonye aho bavugira ngo n'abandi babasubize iyi minisiteri izatangira ubuga abantu baganiriremo niko abantu bazima aba ari cyo kintu izibandaho
ishyirwaho ry'iyi minisiteri rije risangaho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge n'izindi nzego zishinzwe kuyunganira mu bisanzwe yakoraga habagaho kureba icyari cyo cyose cyashobora gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibipimo bigaragaza ko nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda biyunze kuri 94.7% ni muri urwo rwego rero komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko hari bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda hagenda hagaragara ibitambuka bigatangazwa bishobora kubangamira intambwe imaze guterwa yashyizeho itsinda rishinzwe gucukumbura ibyo bitangazwa mu itangazamakuru aha bahamagara umunyamakuru kwe bakamuganiriza ibyo babona bitagenda bakamusaba kubikosora kuwa gatatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 abijwi rya Amerika yamenye bari batumiwe ni Agnes Nkusuwimana uyobora Umurabyo TV Cyuma Hassan Diedone niyo nsenga wa Ishema TV Theoneste Nsengimana wa umubavu.com na Umubavu TV online ndetse na Etienne Gatanazi wa Rio Talk Channel mu bo twamenye bari batumiwe babiri baritabye abandi barabyanga muti kubera iki ntuve kunyakira amajwi yawe kwisonga Uwimana wa Umurabyo TV yanze kwitabira umutumire avuga ko bwari bubaye ubwa kabiri bamutumira ariko yanze kujyayo nabanje kumubaza icyamuteye kwanga kwitabira ubutumire kuri iyi nshuro
none nkurikije uko bivuga ko uvuga ngo barashinje ibyaha ahubwo umuntumvaga ko niba batumiye umunyamakuru habaho kubwizanya ukuri hakabaho ubwisanzure duhe ishusho y'umuntu uri imbere y'iryo tsinda ricukumbura ibitangazo mu itangazamakuru uwo muntu ashobora kuba afite ubwoba ashobora kuba ameze ate
ubwoba bugira bitewe n'uburyo bakutumyemo ngiye bantumira nagiye neza umuntu ugiye kumva icyo bambwira ariko ikintu cyantunguye uko nageze nkabona ninjiye mu cyumba nkabona ari kwinjira abantu ntazi nkabona ndicaye ngimbere y'itsinda rigari kandi naringiye ngira ngo wangiye kuganira n'umuyobozi gusa tuganire turi babiri ngenda ndayisaba namubwiza ukuri kuko ni umunyarwanda nyuma umunyarwanda ibyabereye mu Rwanda duhari twembi mbere yuko mbuga umunyamakuru umunyarwanda nawe ni umuyobozi ufite ariko nanone amategeko agenderaho njyewe ni umunyamakuru mfite liberté d'expression yo kuvuga ibintu nkurikije uko mbibona twaganira turi babiri tukagira icyo twungurana y'inama tukagira icyo tuvuga ariko iyo ugeze imbere y'itsinda ringana gutyo riri gushaka ukwemeza ibyaha bitanari byo ukabona bagushyiraho n'iterabwoba intimidation ngo ibi n'ibi nutabikosora nutabihagarika ubutaha uzabona baje kugutwara abandi niba wishe itegeko ribu nyine rahari abanyamategeko ubwo rero ngeze ntabwo byanshimishije byo kujya kunyicaza ahantu bajya kunyitimida bajya kumbwira mwizeme ibyo bambwiye ndetse kubikora ngo nabona baje kuntwara ntabwo nzongera kubitaho ntabwo nzasubirayo
kutabitaba ntabwo bishobora kufatwa nko kwigomeka suba
bazaza kumfata nyine bazoherezwa abantu baza kumfata ibyo rero niyo abashaka kuko habaho kuganira itangazamakuru ryigenga riri gutandukira hari ibyo babona ko bagomba kuduhuguraho kudufituraho kudukemura ntibadutumire rimwe
twicara imbere yabo hanyuma tubabwiye uburyo dutekereza mu mutima yacu ari ukugenda bihunikana umuntu umwe bamwenza imida reka gukora iki kandi nategeko yishe bagahamagara undi bakajya kumwihugikana ngewe ibyo ntabwo bishaka.
Hari ibyo wumva baguhatiye kwemera ku buryo utagombaga kubyemera?
Ibi byose nkurikije ahantu nari nicaye na mbiyanzi narebaga n'uburyo nabonaga ibintu bimeze n'ibifite bitari nziza nawe mbyemere nari ko njye kubikosora ngo bitazongera kubaho. Ubwo rero sinzi kuko barambwiye kutanongeye baza kumfata sinzi impamvu niba babona ko naba narongeye baza kumfata aho bakajya kunumira ubwa kabiri.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge. Bamwe mu banyamakuru ntibavuga rumwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku byo bagombye gutangaza kuri mikoro. Muracyumva yakabagira ubusa Kigali mu Rwanda ku nshuro ya mbere yemeza ko yarabonye ubwo butumire. Cyuma Hassan Dieudonné niyo nsenga yarabwemeye. Nawe nabanje kumubaza uko ibiganiro byabo byatangiye.
Twatangiye Bwana Fidele Ndayisaba ngaragariza ko nisanzura nkababwira kimwe cyose ko hariya turi atari mu bugenzacyaha atari mu bushinjacyaha ahubwo ari mu bukumiracyaha. Ubwo wambwira byinshi bitandukanye maze kumbwira byinshi bitandukanye ategeka asaba ko abo bari kumwe hari ibibazo bari buze kumbaza nza kubasobanurira ndabibasobanurira. Komiseri Muhire ambwira ko nawe itangazamakuru cyangwa se arifite ubumenyi ariko adakunda cyangwa se atanyurwa n'inkuru dukora.
Ikitamunyura ni ikihe?
Ngo inkuru dukora tugaragaza byacitse ngo kandi ntabwo ari byiza we ashingiye ku mateka y'igihugu cyacu. Haza n'ikindi cya kabiri na komenti zitambuka ku biganiro byacu.
Zongo zifite ikihe kibazo?
Ngo harimo atanga ibitekerezo batukana kandi mu by'ukuri ntabwo ngiye nk'umunyamakuru nta burenganzira mfite na gusesuye ko nakurayo ibitekerezo by'umuntu cyane ko hari n'igihe babishyuha amasaha y'ijoro ngewe n'abaryamye cyangwa mu zindi gahunda habwira komisiyo ko ubushobozi ntibuboneka tuzashyiraho wo kujya kontorora ibyo bitekerezo aba ari ibitekerezo bitari byiza akabikuraho kuko nabasobanurira uburyo ki izindi midiya zitandukanye byo ibitekerezo kugira ngo kijye ku karubanda hari abo gica kujya kibanza bagishije ku karubanda. Kandi masobanurira ko akenshi na kenshi iyo ndi gukora ibiganiro nsaba abantu kudatukana gutanga ibitekerezo byubaka banababwira ko muri disikiribushoni ya Ishema TV hano handitse ngo Ishema TV nitwirengera cyangwa tubazwe ibitekerezo biba byatambutse ku nkuru n'ibiganiro tuba twatambukije. Ariko nanone kuri iki kintu cya komenti Bwana Fidele Ndayisaba yambwiye ati izi komenti ugenda utekereza uburyo wazifunga kuko hari zikubwira ko uri hero kandi atari byiza abatanga ibitekerezo ko njyewe ndi intwari.
Yigeza kubwira icyo bigutwaye kukwita intwari mu bagushima cyangwa mu bakunenga?
Nta kintu yigeze abimbwira nyarwanda kiragikwirwa mbimubwiraho kugira ngo bataza kuvuga ngo ngiye ubabwira abantu ngo babitange. Gusa nabo ababizi neza ku bitekerezo tubyakira tukabibona ku kijyanye n'ibitekerezo bitukana. Rero namubwiye ko njyewe nakoze analize ndasesengura nsanga hari abatanga ibitekerezo bitukana atari uko ibitutsi bibarimo ahubwo ari abashaka kwereka inzego za leta ko Ishema TV ari umuyoboro wo kunyuza ibitutsi. Rimwe na rimwe usanga abacira ibitutsi hariya muri komenti zacu aribo bajya kushyira kuri za Twitter ngo turi abanzi b'igihugu batwite amazina ngo turi ibigarasha turi ibipinga ngo turi za haduye.
Hari ababanjeyo bavuga ko guhura na komisiyo umwe n'ubwiyunge hataba ubwisanzure umunyamakuru akaba yaterwa ubwoba. Wowe hari ibyo wabonye?
Nge barabizi kuko bari abagoramagaza bakuzi barabizi ko nge ntaterwa ubwoba ni nacyo banambwiye ngo nkunda kuvuga ku Ishema TV rege duteye ari advoca stories ngiyo ngozi nkuru y'umupolisi warashe umuturage ngo advoca irimo n'izizi ntabwo abaneye. Gusa nabo Fidele Ndayisaba hari yavuze ngo mbeze nk'umuntu wakutse umutima ngo watakarije icyizere inzego za leta mubwira ko atari ibyo aho niba ari nakabirizi yanyibeshyeho usobanura ko nta rwego rwa leta mfite nyirarwo ikibazo ahubwo ikibazo hari abantu bakora muri leta bamwe biyise abashakashatsi babereyeho gushakashaka no guhimbira abantu ibyaha no kwerekana ko umuntu yananiranye.
Hari ubwoko bw'inkuru yakubwiye abona ko ukora zidakwiye n'izo akubwira abona wakwibandaho?
Bagarutse cyane ku nkuru y'i Rwamagana n'abakurikiranye na Gizwi ry'Amerika barikurikiranye y'umusore witwa Twiringiyimana Jean de Dieu wishwe araswe nagiye bukavaringa iyo nkuru ngiye kuvuga ko babonye umurambo ku isaha isa 12 n'iminota 10 umusirikari ansanga muri interview na afata interview y'umusobanura ko bitemewe kwaka interview ugomba kubisaba umuturage kandi atabisabye agomba no gutwereka icyangombwa akoresha ijyamo kumubisa kugira ngo akomeze abazi bye mu kwigira hirya ahita hamagara muri interfosi ngo bangose kubazana imodoka abaturage barandengera rero duca inzira y'ishyamba niyo mpamvu navuze ngo nari nshimuswe kandi abaturage barabibonye aba ngo ntabwo byari ngombwa ko mvuga ko bashimuswe kuko gushimuta ngo ntabwo urwego rwa leta rwashimuta arongera akagaruka ku kintu cyagaragaye iwanjye cy'amapingu ngo navuze ko urugo rwanjye rwatewe ngo ntabwo byemewe ntabwo nagomba kuba ku rugo rwatewe kuko amapingu ntabwo ari ikintu ntabwo ari intwaro twongeye kugaruka cyane ku nkuru y'abasirikari abasirikari bafasha abagore ku ngufu muri Kangondo umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo
yego
abona ko kuba twarabitambukije bisa naho byateye ikibazo ko nabonye ari abantu bahangayikishijwe n'uburyo inkuru tuzikoramo ngo zikurura abantu ngo zishitura abantu imitima ndababwira njye ntabwo ndabona abantu bagomba kuba batewe ikibazo n'inkuru yashyizeho kandi inkuru kubishyiraho hariya mu buzima bwanjye mfite kamere yo gutangaza ikintu uko hari igihe cyanjye nafite ndahise barambwira ngo nubone inama tukugira utazemera uhagurukire witahire nakomeje kugaragaza ijya kura kwanu bose tugenda mu kazi kacu ka buri munsi nk'abanyamakuru dutozwa kugira ikintu bita ikinyabupfura ndakomeza mbatega amatwi
icyo utishimiye mu magambo make mu biganiro mwagiranye ni iki washimye
icyo nishimira njyewe ni uburyo bagiye badufata buri wese bakamwinjiza ku buryo bw'ibanga bakamutumira ku masaha atandukanye n'ay'undi kandi buryo iyo abantu baganira nabyo bikunda ko abantu niba hari ikibazo gihari bagikemura mu biganiro gira abagenzi banjye ku kiba kandushyize hamwe ngo duhurize hamwe bya bitekerezo bitanga umusaruro ku kibazo kiriho uretse ko ubu bwabo batanerura ngo banagaragaze ko ibyo dukora ari ikibazo ariko iyo usesenguye uburyo babikujyana hari aba yatanze urugero ngo tujye dukora inkuru nziza kuri radiyo na televiziyo by'igihugu barazikurikira ngo zikorere ubuvugizi abaturage ariko ngo ntabwo babikora nkatwe icyo nishimiye ni uburyo bwabo bambwiye bati mu karere ka Gatsibo twagaragaza umuturage witwa Ntabajyana buriya ntiwikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Rugarama barakimira bavuga ati hari aho umusozi rero atanze kuvuga ibintu by'amoko uramugarura umubwira ko amoko yaragiye batikomerezaho kandi sinashimye ngo uburyo kigiyeho bampamagaje kuko nabifashije mu buryo bwiza nabonye ko agaciro umurimo dukora bawukurikirana babwira ko hari n'abandi bantu bigize abahezanguni ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter nabo bakagombye kubahamagara bakabegera bakabaganiriza kuko usanga aribo babangamye cyane kurusha twebwe ibyo nasesenguye babikoze kugira ngo barebe ko twajya dukora uko bo bifuza tugacika intege ikindi kintu nabonye ari nk'uburyo kugira ngo bashyigikire b'abahezanguni bo kuri Twitter ntabwo nifuza kubavuga amazina kugira ngo babashyigikire kuko biri kubandika kuri za Twitter ngo dufungwe nabonye biriya bahamagaje ni nk'uburyo kugira ngo bazamuye bati twarabahamagaje turabaganiriza banga kwisubiraho ibyo bikiri nacyo umuntu agomba no gucaho n'umurongo cyane n'uburyo kugira ngo bazashyire za raporo zabo mu gihe ari gushyira mu bikorwa by'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter
ukurikije ibiganiro uko bimeze umunyamakuru wabyubahiriza byabibangamiye ubwisanzure bwe
ya byabibangamiye ubwisanzure niba ugiye gukora inkuru gute ngiye gukavara inkuru ugenda uvuga ngo inkuru ni igitangaza baramerera nabi ibyo bituma ubwisanzure bwawe butagerwaho gukurikirana inkuru tuzi kuko babitubwiye ngo hari amateka yacu twagezemo atatwemerera kugira ibyo dutangaza ugasanga rero ufite mu gihunga gutyo ariko icyo kizabisobanura
ijwi rya Amerika imaze kumva ibivugwa n'aba banyamakuru yashatse kenshi abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ngo twumve icyo bavuga kuri ibi birego bakunze kutubwira ko bahugiye mu manama ariko birangira bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo atwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp bushimangira ko koko batumiza abanyamakuru muri ubwo buryo bugamije gucukumbura byimbitse ibishobora gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge gusa uyu mutegetsi avuga ko ibikorwa byabo batabitangariza abanyamakuru reka tumwumve mu ijwi rya mugenzi wanjye Themistocle Mutijima
ubutumwa bwa bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge butangira busuhuza umunyamakuru buti waramutse rike ku kiganiro wifuza uburyo icukumbura kubishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura kubishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ibimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza.
Bwana Oswald Mutuye Yezu arambye mu itangazamakuru akurikirwa n'abakabaka 1990 ku rubuga nkoranyambaga batandukanye. Akibona ubutumire bwa komisiyo yabwanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ashaka kumenya icyo abandi babitekerezaho n'amubajije kiri mu bitekerezo yakusanyije.
Nkurikije ibyo abantu banditse, of course harimo n'abatarabyishimiye ariko abenshi baravuze bati ibi ni byiza, aho kugira ngo bano banyamakuru bahore batukirwa kuri za Twitter, za Facebook n'abantu banga ubutegetsi babwangisha abaturage kuba komisiyo y'igihugu ibahamagara ngo baganire.
Bamwe mu baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika wenda nakubwiramo nk'Uwimana Agnes Nkusi umuyobozi wa Umurabyo TV yavuze ko bwa mbere bamutumira yasanze aho kugira ngo baganire ahubwo hari byo bo bari basanzwe uko yabisobanuriye Radio Ijwi rya Amerika bifitemo bagamije kumutera ubwoba bakamubwira ngo nutabihagarika bishobora kugukoraho. Ibyo bintu byo bibaye ariko ko byagenze byaba ari umurongo umeze ute ku ruhande rwanyu?
Oya, ibiramutse byarabaye urwego rukavuga rutyo byaba atari byo urwego ntabwo ruvuga bene gutyo. Umuntu ku giti cye bahuriye mu kabari yamutumiye ngo baganire ku meza basangire kuko nabyo erega bibaho wabyumva. Usibye ko nubwo byarangira Agnesi avuze ko bamuteye ubwoba nubwo yaba ari umuntu biganiriraga, kuko buriya umuntu uturutse mu nzego z'igihugu niyo yaba ari muri weekend niyo yaba ari amasaha atari y'akazi akenshi umuntu avuga ko ubwo ari igihugu kirimo kuvuga. So ariko niba barabivugiye muri iyo nama bamutumyemo bakamubwira ngo byamukoraho, icyo ntabwo ari ikintu cyaba ari cyiza kuko amategeko arahari. Nta mpamvu yo kubwira umuntu gutyo kandi yakwitabye ku bushake bwe rwamutumyaga ubaha numva utamubwira gutyo, ahubwo wamubwira uti ubikomeje gutya urabona dore byateza ikibazo kininiki ukamyereka bene gutyo ariko utamubwiye ngo byagukoraho kuko nubwiye ko byagukoraho kigiye no kuintimidation kumutera ubwoba. Reka nisere ko ntabyabaye.
Ku bwanyu mwumva hagati ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'abo banyamakuru wenda batungwa agatoki cyangwa bashyirwa mu majwi ko batangaza ibishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hakurikijwe intambwe bumaze kugera, mwumva ibyo biganiro byagombye kuba bimeze gute?
Ibi biganiro icya mbere Eric ni byiza kubibaho kuko na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwayo icyo gikorera yibyemera, kuko ntabwo ishinzwe gusa kurinda ibyagezweho gusa, ishinzwe no guharanira ko hari ibindi bishya bigerwaho muri urwo rwego. Kuba yabahamagara rero ikaganira nabo ni ibintu bikwiye kuba kandi bikanakomeza, ariko igihe babahamagaye ntabwo agomba kubaho uri hejuru n'uri hasi, bagombye kuba ku meza aringaniye. Kubera ko ntabwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari urwego rw'iteza, ntabwo ari urwego rwo mu nzego z'ubutabera, bashyiriwe ku meza bakaganira bagacoca amagambo, ntihagire uwumva ko ari umutegetsi uri iruhande tukabona ko bikwiye gukosoka. Ariko ari kubatumira nk'aho ubashinzwe bafite inshingano, icyo gihe bishobora kugenda bigatuma noneho bajya gutangariza ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo na VOA birimo n'izindi niwe ntondora kuko ngo batewe ubwoba, ibyo bikangura amanota igihugu. Uko komisiyo igomba kubikora bisaba ubwenge bwinshi cyane, kandi nanone kubera ko komisiyo sintekereza ko izi ibijyanye n'itangazamakuru iki kintu gucyaho umurongo buri ibyo biganiro yagombye ko hari n'abantu yaba ari abo muri komisiyo cyangwa se Rwanda Media Commission rwa rwego rw'abanyamakuru rubafasha kwigenzura, cyangwa se umwarimu wo muri kaminuza, sinzi niba muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge barimo umwarimu wigisha iby'itangazamakuru, kugira ngo afashe n'abo bayobozi bo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge gusobanukirwa uko itangazamakuru rikora.
Hagati aho ngaho umunyamakuru agiye komisiyo cyangwa harimo n'abandi bantu bafite aho bahura n'itangazamakuru bakamubwira ngo iyi nkuru ntisi ngombwa, iyi ni ngombwa, ibyo ngibyo bishobora gufatwa bite mu bwisanzure n'amahame agenga itangazamakuru?
Ntekereza ko aba bantu bari muri iyo nama, abo bakomiseri cyangwa se n'uwo muhanga mu by'itangazamakuru batumiye, atahita avuga ngo iyi si ngombwa, ahubwo yavuga ati iyi mbona itari ikwiye, iyi mbona itari ngombwa, agatanga n'impamvu.
barakabaza no abanyamakuru icyo bitekerezaho ega birani na byiza biri no mu nyungu z'abanyamakuru ubwe twebwe ariko tugenda tukaryoherwa na microphone ugasanga kubera ko tudafite aho duhugura abatujyana mu myiherero ngo dusubize agatememembero dusubize ubwenge ku gihe umuntu akagira ngo ibyo ari gukora iteka n'igihe cyose ni byiza ugira imana rero agira umugira inama ariko izo nama mvuze ntizizaze mu gutera ubwoba ntabwo zizaze mu kubamo ibiganiro bya kinyamwuga ibiganiro kandi byubahana komisiyo rero niba irimo umuhanga mu by'itangazamakuru ariko niba atarimo abanyapolitiki urabazi nta kuntu bagira amarangamutima batuye ibiranga igihugu uyakunda guha ijambo banenga ubutegetsi umuntu wese unenze akaba yafatwa nk'aho ari kubangamira ubumwe n'ubwiyunge kandi wenda byari ibitekerezo bisanzwe ikindi kuba komisiyo irikora itabifatanijemo na RMC nacyo ni ikindi cyuho
icyo nanone nari kukikubaza nti niba hariho inzego zifite aho zihuriye n'itangazamakuru zigenga ibitangazwa n'uburyo bitangazwa wenda izo komisiyo zindi ntabwo bishobora kuzafatwa nk'aho ari ukwinjira mu nshingano z'urundi rwego twakwita itangazamakuru
ariko niba itabanza kwibaza nabyo umuntu yabifata nk'aho iri kwinjirira mu nshingano ntabwo njyanye ntemera aho banditaka ntabwo mbashaka ko hagira umuntu ufungwa ukabona rero ko byanze bikunze ariko cyane cyane RMC ariyo yagombye gufata iya mbere bayinanira rikajyamo niba haba harimo ibyaha ariko komisiyo ntibibikora ntibikore mu buryo bwayo gusa nk'aho ari ubushakashatsi n'inama izitanga ariko ntigire uwo itera ubwoba iyo nama itangwa n'umubyeyi wawe ufiteho urukundo rwa kibyeyi naho iyo ari umuntu uri mu kazi ahemberwa ibyo bintu ntabwo biba bikwiye ko bizamo iyo bijemo uburimo kurushaho gusebya igihugu
reka noneho ikiganiro cyacu tugisoreze kuri Depite Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda nawe atangira atubwira uko yakiriye ishyirwaho rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda Rwanda n'inshingano mboneragihugu
ishyirwaho rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'uburere mboneragihugu ni ikintu twakiriye neza cyane kubera ko tubona ari ikintu kizafasha mu guteza imbere ubumwe bw'Abanyarwanda cyane cyane ko amaraporo akorwa hirya no hino hari ibijya bigaragaza yuko hakiri ibibazo bimwe n'ubwiyongere mu Banyarwanda haba kigaragaza ko hakiri ibyo bita ingengabitekerezo ari mu banyeshuri ari byo bajya bavuga ngo ingengabitekerezo yo kwishiga bigaragaza yuko abana bayikura mu babyeyi za komisiyo ngo n'ubwiyunge yagiye igaragaza ko imibare atari myinshi hakiri ikibazo ariko kigaragara ko ikibazo kigihari mu Banyarwanda bivuga yuko iyo minisiteri izo nshingano zayo izikoze neza bizafasha mu gukemura ibyo bibazo ndetse no kuzana n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda.
Iyi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ije isanga komisiyo hari izindi nshingano yari ifite. Muri izo nshingano twamenye harimo gutumira abanyamakuru cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube ikababwira ko hari gahunda yo gucukumbura mu buryo bwimbitse ibitangazwa n'ibyo bitangazamakuru n'abo banyamakuru ikavuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge ariko ni ingingo twakurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dusanga itavugwaho rumwe abanyamakuru bati barashaka kuduha amabwiriza y'uburyo dukora aho ngaho mubayemo hagati mwumva byagombye kugenda bite
icyo navuga nuko biri mu nshingano za komisiyo y'ukurikirana ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se n'ibivugwa bishobora kuba byabangamira ubwo n'ubwiyunge ariko ntabwo ari na komisiyo gusa nivuga ngo na sena nayo ifite uburenganzira kuba yakurikira ikareba niba ari ibintu bikorwa runaka yaba bikorwa n'amashyaka ya politike cyangwa ya politike yaba bikorwa n'abanyamakuru cyangwa se n'abandi baturage nayo ikaba yabijyamo senda kuko nayo bifite mushya kuko ishinzwe kureba amaremezo kandi amaremezo iyo twiyemeje n'ibyo ririmo by'ubumwe n'ubwiyunge byaba ari byiza aho babonye ikibazo bakahamagara umuntu bakamuganiriza ibyo ngewe nabishima kuko ubundi bashobora no kuba bavuga ati bashobora no kuba barega n'umuntu byakomeye nduva cyaba ari ikintu cyiza
igihe se abanyamakuru bavuga bati tugerayo bakaduha amabwiriza tugasanga baradutera ubwoba aho kugira ngo tuganire icyo cyo kimwe mu kivuga mute nk'abantu musanzwe n'ubundi murebera rubanda
baramuse bagiye bakabatera ubwoba ibyo ntabwo yaba ari byiza kuko ni ukuvuga mu cyo gihe baba batati inshingano zabo ndumva ibyiza bahamagaye bakabaganiriza bakabereka umurongo mwiza ibyo byaba biri mu nshingano zabyo kandi nk'uko nabivuze byaba ari ibintu byiza kuruta ko bajya kubarega
ariko babateye ubwoba cyo gihe nayo ntago yabari
byiza. Inshuti bakunze ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo icyanone tugisoreje aha mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa ikigali mu Rwanda n'abatumire baganiye nawe uyu munsi namwe aho muri hose tubararikira gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ntimugacikwe hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kugira ibihe byiza.